Ayoyo.
Here's another one. Here's another one.
Mi nyama, 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 nyama. Ayoyo.
Ilivyo nona inawaka sawaka ni ya kuchoma
ya kuko ya bata
mana mbuzi kagoma na kamba kaikata
na
kitaka na mavumba tapata
sala
mjengia na nyumba tapata
hapa
nisijari yawe mkumba matasa chumba nshampata kayumba umewaka akitembea kama takika nyaka akiyumbia kama ndo analiyaka akinipea huko mkona mwagaka ile minyama ndena ni marizaka na kutoka juu mpaka chini
amesima
na honga tatake nini
zombe akinama
mpaka chini na kichuta mayote tisa
kumeme oh, unapendaga mi nyama 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 nyama
ah.
Mi nyama nyama nyama
ah.
Mi nyama 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 mm. Nipe nyama kwa nyama
nyama nyama.